Iyi mwumva na Ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muratwumvira kuri FM 104.3 I Kigali mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Tubutse ko mwasanga ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radio.tv.com. Muri uyu mwanya hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose. Ku buhanga bw'ibyuma abari umufashe uyu munsi kugira ngo ikiganiro kibagereho, munabashe ko butanga ibitekerezo ndetse n'inama, muganire na bagenzi banyu. Muri kumwe na Engineer Jumbe Hamza na Nadia Taha uri bwakire telefone zanyu. Ni ikiganiro muri isanga ikaze mwese kuri radio yanyu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti zacu, nongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Uyu mwanya murasangira n'abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika amakuru iwanyu nk'uko mwagiye mubyifuza. Ubuzima rero bwifashe bute aho muri? Icyumweru turimo gusoza cyagenze gite? Niki wifuza gusangiza abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika? Muduhe telefone zanyu tuze kubaha ijambo. Ikaze mwese. Nanone bamaze kuduha nomero zanyu, turabashimiye cyane. Abandi namwe ubwo muze kuziduha tuze kubahamagara. Reka duhere kuri Ngenza Buhoro Marke. Ngenza Buhoro, uranyumva?
Ndabumva neza cyane.
Ye, urahagana hehe?
Umwanya tuvugana ndi muri Sudani y'Amajyepfo.
Sudani y'Epfo.
Ndabumva.
Nihuba. Ye, aho ngaho mwifashe mute? Niki wifuza gusangira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika?
Nshaka kuvuga ino turakomeye na mahoro, turashimye Uwiteka uko biri kose, na cyane cyane Zebra Chandwe dutuye mu gisagara cya Juba ari naho ku murwa mukuru. Iki gihugu amahoro turashimye uko biri, ariko hari agahaze kuri twe by'Abarundi dusanzwe turi ino.
Kurusha abenegihugu?
Hari agahaze kuko twaje imaze iminsi bisikira Abarundi bamwe bamana cyane cyane abanyonzi moto birababaje cyane. Barimo baricwa ku bwinshi, abanyonzi moto. N'abasuma baza basenweho, umuntu ashobora kubwira ati inyunguruzo ntwara hanaka, wamushikana iyo agiye agufatira inko wakebagana kumuhereza bodaboda agahita kurasa. Nibyo mpaka nejo bunyine byatuvugana jo asibye harimo umurundi wundi bishi.
Ibyo bintu rwose twizere ko bizarangira vuba. Abo bagiye banabi
ama ikindi nacyo yongera nkatera intege Abarundi bacu basanzwe bari mu gihugu cya Zambia. Rusaka twumvise ibyabashikiye nabo. Ubwo Perezida Ndayishimiye Yashikayoga ujya migration nayo yahise yirara mu Barundi, barafatwa ku bwinshi. Twizere ko n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye niyabyumva, azadufasha Abarundi nabo nyine bakoroherezwa muri Zambia.
Ye, uravuga mu buryo bwa diplomasi, bakaba bavugana n'igihugu cya Zambia kugira ngo Abarundi boroherezwe?
Ego, mu majambo make ni cyo cya mbere cyari gikenewe nyakubahwa yo dufasha na cyane cyane uraze Abarundi mu bo tugenda tuyaga abagenzi bari mu bihugu bitandukanye. Abandi Abarundi bari Zambia, Rusaka barafatwa nabi cyane. benshi baranafungwa n'ubu nyine duhaye tuvugana harimo abari ikigoma ikigoma nabo nyine harimo abarundi bafashwe bakwira 58 bafashwe na migration Dar es Salaam ni nk'uko nyine mu gihugu cya Tanzania n'ubwo abarundi icyo nyinshi barafatwa cyane aho baherereye aho ntituvuze bari mu mpimba naho usanga barakatiwe imyaka mezi nguye atandatu ibintu nk'ibyo perezida yadufasha mu ngendo agenda aragira
twizere ko yumvise ibitekerezo byanyu ibyifuzo hanyuma akazagenda abibafashamo kandi ko naho ngaho uri muri Sudani y'Epfo naho muzabasha kugira ubuzima bwiza abo basuma bakaba bareka ibikorwa bibi bihohotera ikiremwa muntu reka noneho tukurike bwo ujye mu kazi kawe ka minsi yose keretse niba hari icyo wifuzaga kongeraho mu byo waruvuze.
Okay, turabashimiye hano ingene mujyana mudufasha nuko umuntu azajya ndavuga harimo umuntu ashaka kubabwira imuwe ndashaka kumva ibyo abantu babaye bavuga akagira icyo afasha burya ubona ko abategetsi rimwe na rimwe usanga bafatirwa ariko harimo abashobora kubabumbiriza amaradiyo nazo inkuru zikabagera bikaba biza gusumba.
Ye urakoze cyane Max kandi mugire ubuzima bwiza. Twakire noneho Gervais ndiho kubwayo. Gervais urahagana
he? Yego. Ndi Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura.
Mwiriwe mute aho ngaho?
Na mahoro jembo na bintu bimeze neza kiretse ko ubushyuhe bwo mu ci buhari.
Ni hose.
Bisanye n'ihindagurika ry'ibirere.
Yego.
Mu ci abashimuce.
Yego. Ni hose na nino turashyushye. Hari ubushyuhe bwinshi.
Ni Afurika ni kime dusanga ishyushye.
Hanyuma icyumweru turimo gusoza kifashe gute? Wa habayemo ibiki bidasanzwe cyangwa se niki wabwira abatwumva cyabaye muri iki cyumweru?
Jewe icyo nobwira abatwumva kuri kino kuri ino ndwiheze novuga ko muri rusange ibintu byagenze neza naho rimwe na rimwe ibintu biba byera ngo de ngo bise neza ijana ku ijana ariko muri rusange byagenze neza haba ku kazi ka minsi yose no mu bindi haba mu kibano haba mu buzima ndetse n'igihugu byagenze neza naho twumva bene wacu bari muri Sudani n'ahandi bagenda barahura n'ibibazo bitandukanye ariko ni kusanga byubatse si kuko niko yubatse si kugenda iraca mu bibazo bene
bintu birahindagurika hamwe ugasanga ibintu bimeze neza ahandi bimeze nabi ariko ngo nta mvura idahita ho ibibazo biravuka hanyuma kandi bikajyaho bikabonerwa ibisubizo. Urakoze cyane niba nta kindi wifuzaga kongeraho.
Icyo nayifuza kongeraho ni nka twebwe dukorera mu mashyirahamwe aharanira agatsiko akazi na muntu usanga imwe na imwe tugira iminsi mikuru nk'iyi irumva twashaka kubatumira muzogire icyo twakwiye ko mutubaza haba muri uwo munsi mukuru w'abasangwa butaka wama ubaye itariki ya 9 buri kwezi k'umunani buri mwaka nk'ubuhuye urimirije arumva ko ari akajyo keza kugira ngo muzogire icyo mufite ku byerekeye abasangwa butaka mu Burundi ndetse no mu karere ka Afurika.
Ye urakoze cyane. Urifuza ko twazabatumira mu kiganiro mukavuga kuri iyo miryango yanyu itegamiye kuri leta
n'indi?
Yego urakoze cyane.
Namwe murakoze neza.
Namwe twakire noneho Kwizera John Patrick, uranyumva? Biriwe neza Nyagatare mwifashe gute? Wavuze kuri uyu Nyagatare.
Amakuru Nyagatare turaho tukwizihiza umunsi w'umuganura byagenze neza nta kibazo.
Nuko mwabonye ibyo musangira?
Twabonye ibyo dusangira heza ibigori ndetse ni nyumbati bitoki birahari byose nta kibazo.
Tunyuriremo muri make uko byagenze byari ku rwego rw'umudugudu mu mwabigenje gute byari bimeze bite?
Twahuriye hari ahantu bari bateguye twahuriye buri wese kuje cyisangamo atavuga ngo ni kure niha nago buri wese amuberaga kure buri wese yisabagamo bese muri make cyetse hari wari urwaye ariko umuntu utari urwaye yabashaga kuhagera agasabana abatari bafite twabashije kubaha abatabashije guhinga cyangwa se kweza neza twajyaga tugira ibibeshi bibagenewe mbese cyoriye nta kibazo mbese ibintu byari bimeze neza
no kuvuga ko mwasangiye ibyo mwari mufite hanyuma muhana abatafite batagize icyo bafite icyo batamubaha icyo batahana
yego
ibintu
ari byishimo mbese
nuko ni ibintu muhora mukora buri mwaka cyangwa murahinduraho mubikorera uko umwaka utashye
uko umwaka utashye tureba ahantu hihariye cyangwa se hafite icyo hasobanuye akaba ariho tubitegurira nk'uku nguku tukishima mbese buri muntu wese akishima hari abantu benshi baba bafite ubukene ariko bakaba bavuga ati nubwo hari abejeje twe nitwejeje ariko umunsi bigeze nabo babonaho ku byo twejeje cyangwa se bejeje nta kibazo
ni byiza gusangira ndumva umwana gushaka ubwo twakureka ukagenda keretse niba nkumwumva inyuma yawe keretse niba hari icyo wifuza kongeraho hanyuma tukakureka
icyo nifuza kongeraho nk'ubuyobozi buratwumva cyangwa se bwumva ino radiyo hari umuhanda nubwo ndi Nyagatare ariko Kavukire n'Ingororero umurenge wa Muhanda nifuzaga ko umuhanda uva Kabaya ukamufatira ya Rutagara ukomeza Birembo uwo muhanda umeze nabi cyane nibe leta cyangwa se ubuyobozi butwumva cyangwa se bunyumva uwo muhanda rwose umeze nabi wawudukorera ikindi nk'abantu baba bari mu cyiciro cya mbere bakaza kugikurwamo ntabwo hari abatari babasha kujya kwishyura mituweli byanze mbese temo bajya bashyira muri mashini bikanga mwatuvuganira bikaza gukunda kuko hari abatabasha kwishyura mituweli nk'abo bahoze mu cyiciro cya mbere ntibabasha kwishyura mituweli mbese bajya ku rembo cyangwa se gushaka kwishyura mituweli bikanga mwatuvuganira bakagira ikibazo nacyo bakakirebaho
bikanga ushatse kuvuga ko ari imashini zanga cyangwa hari ikindi kibazo kirimo
bishyura mituweli nigere aho yakagombye kuba iri yagira kuko biranga bivuze ngo sisitemu bashobora kuba barabakuye mu cyiciro cya mbere ariko ntibabahe ntibabashyire muri sisitemu y'abandi baturage basanzwe bishyura nk'uko abandi baturage basanzwe bishyura kuko kwishyura niba nk'umuntu wahoze mu cyiciro cya mbere ntabwo yakwishyura ngo bikunde nk'umuntu wahoze utarageze ajya mu cyiciro cya mbere
ndumva yenda inama umuntu yabaha ni ukwegera abayobozi ababishinzwe bashinzwe gukora iyo sisiteme basanzwe babikoramo noneho bakaba babashyira mu cyiciro babarizwamo kugira ngo babashe kwishyura bagiye bakegera ubuyobozi ndumva byabona igisubizo ariko ubwo n'abayobozi niba batwumva ubwo hari icyo bashobora kuzagenda babafashaho ako kana gafite imyaka amezi ni umwaka ni iki ndumva ari gatoya
gafite umwaka n'andi mezi arengaho makeya karacyari gatoya
ariko karashaka kuvugira kuri radiyo rwose ukaduhoberere
ikindi hano
hano Nyagatare mwashaka uburyo ki na hashyira umunara ko ntago tubumva radio yanyu n'ubu ngubu mbakurikira ku rubuga ntabwo mbasha kubakurikira ku buryo bwa FM ni ku rubuga FM nabikunda
ndaza gutumika ubwo aho bizajya bikunda bakabasha kuhageza iminara muzajya mubona ibagezeho
sawa murakoze mwatuzirikanye
cyane namwe mubamo nimwe dukorera kandi namwe muba mwatuzirikanye nk'ubu kuba mwaduhaye nomero zanyu kugira ngo tuganire musangize abandi ibitekerezo n'inama ni ibintu byiza cyane
cyane murakoze cyane umva twarabakurikiranaga muri Ngororero ariko ubu ni ukubakurikirana ku buryo bwa Facebook cyangwa se urundi ikoranabuhanga ntabwo kuvuga ngo turibakurikirane kuri FM wapi ntabwo bikunda
twitegure twizere ko bizagera aho bigakunda igihe hazabonekera iminara aho ngaho iwanyu urakoze cyane reka kandi nguture n'aka karirimbo k'uyu musore turi kumwe hano muri studio nababwiye ko ku buhanga bw'ibyuma hari Jumbe Hamza indirimbo ye rero ubwo ni n'umuririmbyi reka nguture aka karirimbo kimwe n'abandi bose badukurikiye Hamza mu ndirimbo too much twinitwize ko ibanyuze reka rero dukomeze ikiganiro cyacu noneho twakira Jean Bosco uranyumva
Ego ndabumva.
Wiriwe neza urahagana he?
Ah niriwe neza ndashima nda hagana muri Mozambique.
Eh Mozambique. Afrika turayizengurutse twatangiriye muri Sudan yepfo naye tugeze muri Mozambique. Mumeze mute?
Ya. Asa namaro turashima kweli.
Imana ishimwe. Nuko niki wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika?
Nashaka kubifuriza umunsi mwiza nyine no kubashimira ku kuntu muba mutwica mukaduhamagara.
Urakoze cyane natwe reka tubashimire kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Yego nkaje haraheze nk'igihe mvuye mu gihugu nta muntu turavugana kubera taga telefone mfite gakuzi.
Ubuntu bwa mbere vuganye n'ijwi rya Amerika?
Kaye nirikira gatatu.
Uri Mozambique ahagana hehe neza neza?
Muri Shimoyo intara ni province ni Manika. Ego.
Nuko uratwumvira kuri telefone?
Kuri telefone. Takesi imbana nyize kuri Facebook nkabona ubutuma mwanyijijeho.
Yego. Tuba tugira ngo mumenye icyo turi buganireho.
Niho nje ndabibonera.
Ubuzima bwifashe gute aho ngaho?
Ni buke ubu ibintu biragorana kweri, urudando rwa n'uriko ruragabanuka. Abantu ntibasuma ubukene ni bwinshi.
Ibintu birahenda?
Yego.
Birazimbye.
Birahenda cyane.
Yego. Aho se ukora akazi ko gucuruza kuvuze ngo ibintu ntibigenda nuko ukora akazi ko gucuruza?
Ni ubucuruzi.
Ahabuze ni iki gituma noneho butarimo kugenda neza? Nuko ibintu bizingi
wapi? Ubukene.
Abantu ntibabasha kugura kubera ubukene.
Yabasha kugura kubera ubukene, amafaranga yabuze.
Bimaze igihe se cyangwa ni ibintu bijemo hano muri izi mpeshyi?
Oya, aya mezi hose ntibagura kubera benshi baba bimbuye bakagura ibintu.
Ubwo nuko ibyo bagombaga gusuma baba babyifitiye iwabo?
Nk'ibintu baba basuma ni nk'imboga zonyine bijyanye n'imiceri bagura cyangwa ubufu.
Ubwo ni ibintu mama mumenyereye ariko mama mubyiteze muri mu gihe imyaka yeze?
Imyaka yeze ibintu tuba twiteze cyane.
Hari ikindi wifuza kubwira abakunzi b'ijwi rya Amerika?
Ntahiriza abo mu Burundi ntibahahiriza.
Bitahirize basuhuze. Wavuze kuri Jean Bosco, wavuga n'irindi zina ryawe kugira ngo bamenye umuntu bashohoje uwo ari we.
Nitwa Basabose Jean Bosco. Muntahirize papa yitwa Ndinduvugo Emmanuel ndaza hari ku karadiyo ashobora kunyumva cyangwa abagenzi bakamwumva. Mbese n'abavandimwe banjye bose mubansikiriza ubutumwa.
Ubwo niba bari kuri radio barakumva, gusa hari bamwe batabasha kutwumva mu Burundi nk'uko no mu Rwanda hari nkuriya w'Inyagatare wavuga ko batatwumva ahatagera iminara. Ntabwo ubwo batwumva ahandi mu Burundi ahatari FM, kuko nta FM ihari ku mirongo migufi. Naho birabagora kugira ngo babashe kutwumva, ariko arubashije kunyura ku buryo mpuzambaga cyangwa se nkoranyambaga akabasha kumva ubutumwa bwawe yabubashyikiriza.
Twebwe bashobora barabyumva, ni mu ntara ya Muhinga radiyo irashyikiriye.
Muhinga bigerayo. Ubwo barakumvise rero, ubwo barakwiyumviye, ntabwo twirirwa tubagezaho ubundi butumwa bwihariye.
Yego, ndabashimiye cyane.
Urakoze nawe.
Okay, namwe murakoze.
Hari undi muntu numvaga ari inyuma yawe nawe ni umurundi cyangwa umunyarwanda kugira ngo utumuhe ijambo?
Oya, bavuga igipolitiki. Bavuga igipolitiki.
Icyo tuvuga natwe hano ntabwo ari cyinshi, ariko hari ibyo twumva. Sawa, urakoze cyane.
Okay, mwirigwa neza.
Yego, namwe. Twakire noneho Bizimungu. Urahari?
Yego, mwaramutse.
Gakeye neza, urahagana he?
Rere muri Kongo, ndi muri karere ka Masisi, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru.
Masisi se bimeze gute, umutekano uragaruka, bihagaze gute?
Umutekano nani ibisanzwe tu n'intambara abantu gupfa nk'ibisanzwe.
Ngo akabikamenyekerwa nk'akeza uti ni ibisanzwe umaze kuyimenyera.
Twarumiwe, twabuze n'icyo twakora. Gusa koreti bumbye gukora uko bishoboka kose kabisa, kuko turembejwe n'intambara n'ingaruka zabyo ku baturage. Usanga ari twe biri kugiraho uruhare runini cyane.
Birumvikana, mwihangane, umunsi umwe izarangira.
Yego, yego. Ndi munsi uhukirize n'abanyamasisi bose.
Abasuhuze rwose, umwanya urawufite. Niba hari abo wifuza kuvuga amazina nabo bavuge nta kibazo.
Turabakunda cyane.
Abanyamasisi?
Dukunda ijwi rya Amerika.
Natwe turabakunda. Abanyamasisi bose turabasuhuje.
Akabazo kajya kabino. Ntabwo tubasha kubafata ku mirongo yanyu ya FM.
Iki ni ikibazo gikomeye n'abandi bakomeje kuvuga cyangwa bajya batubwira.
Ngiye gusa ko cyangwa nda kubakurikirana nyine ku mbuga nkareba ingingo mwashizeho. Ariko kuri radiyo ntabwo mbasha kubafata, keretse iyo ndi ahantu hitaruye gusa.
Twizere ko hazageraho hakaboneka uburyo bwo kugira ngo mubashe kutwumva mutagombye kujya ahitaruye, kuko nabyo bishobora kuba bisaba uburyo.
Mushiremo imbaraga kabisa, naho ubundi turabakunda cyane.
Urakoze cyane, natwe turabakunda. Mukomeze kwihangana, intambara izashira.
Yego,
ugire igihe bihe byiza rero.
Yego.
Iye kuri Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turakomeza twakira abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Twifuje uyu munsi kubaha umwanya kugira ngo muganire hagati yanyu, mwungurane inama n'ibitekerezo. Reka twakire Ahmed.
Yego, muraho
Ahmed, uhagaze hehe?
Ubungubu ndi mu majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Rundi, umurenge wa Buyoga. Ubungubu niwo mpagaze rwose, ndimo ndakurikirana Ijwi rya Amerika, ikiganiro muri Isanga.
Ni icyanyu uyu munsi? Ni icyanyu twakibahariye kugira ngo muganire na hagati yanyu.
Turagikunda cyane, ni ikiganiro kitugezaho ibintu byinshi, amakuru tukaganira, kikatugezaho inama nyinshi zigendanye ku buzima, politiki ndetse n'ubukungu. Ni ikiganiro dukunda cyane.
Turagikunda
cyane, ariko mujye muzagerageze, hari ahantu tutabasha kumva. Nk'ubu iyo nagiye mu burasirazuba bw'u Rwanda i Nyagatare, ntabwo mbasha kubumva.
Uhuje rero na Kwizera John Patrick, nawe uri Nyagatare, yatubwiye ku mukanya kashize yuko batabasha kutwumva.
Ntabwo tujya tubasha kubumva rwose icyo kibazo, muzarebe ukuntu mwakita ukuretse mu, ntabwo tujya tubasha kubumva, ariko turagikunda cyane ikiganiro.
Ndubwo ndaza kongera nibutse, ubwo igihe bizashoboka nyine muzabona FM ibagezeho.
Yego. Hano rero mu majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Rulindo, ikintu turi kuvuga wenda kuri uno munsi ni ikintu cy'umuganura. nka event y'u Rwanda turi kwishimira umuganura ariko ureje tute nk'ikibazo izuba ryo ryaravuye cyane ahantu hose tufite ikibazo cy'izuba ryavuye cyane
no kubera ihindagurika ry'ibihe mwabashije ariko kubona ibyo muganura
twabashije kubona ibyo tuganura hari abahinze amasaka hari abahinze ibigori hari abahinze ibishyimbo ni uguhuriza hamwe ubundi tukaganura ku mbuto y'u Rwanda
mwabonye n'ibyo musagura se kugira ngo muhe abatishoboye hari umuvandimwe wari wabitubwiye ko basangiye n'abandi ariko bakagira n'ibyo baha abatishoboye namwe niko mwabigenje
rwose nta ntabwo byabura kuba habaho gufasha abatishoboye mu miryango bagatangira bakaganura ku mbuto y'u Rwanda
nagira ngo
rero umuntu ukize nk'abantu nk'ababiri rwose
basuhuze
mutukirize abantu bo mu by'umwihariko abantu bo mu mudugudu wa Gitaba mu karere ka Rurindo umurenge wa Buyoga abantu bose batuye mu mudugudu wa Gitaba n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare mu burezi muri kombine ya geography na economy bose mubansuhukirize rwose ndabasuhuje ni Kwizera Ahumadi ano muri Rurindo mu karere ka Rurindo umurenge wa Buyoga
urakoze cyane ubwo barakumvise niba bakurikiye radio
dukunda gukurikira iki kiganiro cyane kitugezaho ibintu byinshi turagikunda cyane
ni byiza nuko aho ngaho nyine mubasha kutwumva
mu majyaruguru Rwanda ho turabumva kuko umurongo wa FM urahagera ariko iyo tugeze mu burasirazuba ntabwo tubasha guhongera kubakurikira nicyo kibazo dukunda kugira
ndumva rwose Nyagatare hari ikibazo gikomeye cyo kugira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika tubashe kugera ku bakunzi b'ijwi rya Amerika ariko bizashyira bishoboke
yego muzarebe mu gikoreho rwose tugira irungu yo turiyo tugira irungu cyane
nibyo muradukumbura
turabakumbura tukagira irungu
ubwo rero bizagera aho ngaho wenda bikunde mukunze kujya se Nyagatare mukorerayo cyangwa biba byagenze gute kugira ngo mujye Nyagatare
dukunze kuba turiyo turi gukurikiranayo amasomo tuba turi kwiga
yego
rero gukurikira ikiganiro bikaba ikibazo
bizashyira bikunde reka tubyizere
reka tubyizere buriya barabikoraho
Kwizera rero Ahmed ndagushimiye cyane ugira ibihe byiza
natwe turabashimiye mugira ibihe byiza
urakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi noneho twakire se ku bwabo Isaac uranyumva
ndabumva cyane
na mahoro urahagana hehe
Je mpagaze ngahe Nairobi
ni Nairobi mwiriwe mute
Nairobi twiriwe neza turashima Imana
nuko icyumweru cyagenze neza
turabishima nubwo ibintu bitifashe neza nkaho mu minsi iheze kumbo y'imyigaragambyo igize iminsi cyangahangaha
ubu bimeze gute se ibyo by'imyigaragambyo
imyigaragambyo hari ituze usibye ko hari uko numva biguye gusubira ariko twibaze ko bashobora kubitangiza ntibibe kuko biratera ubushomeri ngaha nka twe tuba dusanzwe turi abantu baje gushakisha ahangaha
birumvikana hari n'abagwa mu myigaragambyo hari n'abayikomerekeramo urumva bibaye byiza yahagarara
nibyo twizeye kuko bituzanira ko ingaruka mbi kuko umuntu abaye mwigisagara biba bitegerezwa ko afungura akariha n'inzu agira akabonye nako kazamufasha mu buzima
yego
ubwo rero ntibiri kugenda neza
okay twizere ko bizahinduka vuba bitabyagira kure cyangwa ngo bigire ingaruka nyinshi bigeza ku baturage.
Wo bishima cyane.
Hari ikindi bifuza kubwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika mbere yuko dukomeza?
Yewe ndyewe cyane no kuba turi benshi tubakurikirana turi mihingo yose. Ibyo ngibyo birangyohera cyane kuko iradio Ijwi rya Amerika turayikunda cyane 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 nko ngaho i Burundi ngaho ingozi. Kuko ni naho nsanzwe mvuka turayikurikirana cyane rwose.
Nuko rwose nibyo. N'uyu munsi ndimo kubona dufite abantu bari ahantu hatandukanye. Urabona wowe uri i Nairobi, hari undi watubwiye ko ari i Masisi, urumva tugeze muri Congo, tuvayo tujya mu Burundi, turi muri Sudani y'Epfo n'ahantu hose hatandukanye.
Nibyo cyane kuko turayikunda kuko ivuga ukuri kandi iradufasha kumenya hirya no hino uko ibintu byifashe. Nuko rero ndipfuriye abamenyeshamakuru bose b'Ijwi rya Amerika weekend nziza n'akazi keza aho bari hose.
Nawe rero
ibagiye n'abanywanyi bose aho bari.
Yego ubwo rero ugira ibihe byiza hanyuma na weekend nziza nkuko uyifurije n'abandi.
Namwe murakoze cyane.
Abakunzi rero reka dukomeze noneho twumva n'akaririmbo ka Bobby Wine Sunda.
Mami,
Radio Ijwi ry'Amerika hi Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi tuvutse ko mutwumvira kuri FM 104.3 Kigali mu Rwanda. Mu Burundi tukaba turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, ariko nkuko hari benshi batabasha kudukurikira kuri radio bashobora kujya kuri Y3 kuri internet y3@radio.com. Dukomeze rero ikiganiro cyacu aho twabahariye uyu mwanya kugira ngo muganire hagati yanyu, mwungurane inama n'ibitekerezo, musangire amakuru y'iwanyu. Twakire noneho Siziro Muvunyi, wiriwe neza ko telefoni yawe irimo kuducikana. Irimo gucika, urimo uragenda ahantu. Oya, turumva ko urimo kuvuga ariko biracika, naga amajwi asohoka neza. Nikirere urahagana hese? Buretse gato yubwo turaza kongera tuguhamagare, ndibaza ko agomba ko harimo akabazo gatoya. Reka mbwire na Deo yongera guhamagare.
Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Belle Forestia Brola.
Icyo kiganiro rero cyangwa se umukino Komba taxi mujye mugikurikira buri wa gatandatu na buri cyumweru. Ni radio yanyu, ni kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Noneho twakire Mark. Uranyumva? Mark bambwiye kuri mu Rwanda, urahagana hehe?
Nange ndi mu Rwanda.
Yego yego. Hanyuma yo Kigali mu Rwanda mwiriwe mute? Namwe hari umuganura?
Yego.
Ariko kandi ntibibabuza kugira akantu bakora gashobora kuba kanagira n'ifaranga akabinjiriza. Murakoze cyane, nimwe mudushyigikira bigatuma yenda nabo bandi badukunda. Yego komeza.
Murakoze ikiganiro, ndagikunda. Nta munsi n'umwe ushobora guca yumvishe radio y'Amerika niyo naba ndi mu kazi ndagerageza kashyiramo kuri ariko kayumva ibyo navuga ko n'indi ari radiyo yanjye
nuko n'ubundi ni radiyo yanjye
murakoze cyane kandi namwe umunsi mwiza muduhuriza abantu ba Kingitoni mabyondi Kigali mu Rwanda barabasuhuza kandi barabakunda
yego rwose urakoze cyane ubwo ndabasuhuje bose abo ngabo wifuriza n'umunsi mwiza kandi namwe mukomeze kugira ibihe byiza by'umuganura
urakoze n'ukoze
yego twakire ndayishimiye
hello
mwiriwe neza
ego mwiriwe cyane
urahagana he
ndi Bujumbura ndi mu karuhuko y'Bujumbura ko nsanze mba hanze y'igihugu ariko mu matsi kwezi n'indwi zibiri ndi Bujumbura
wagiye kuruhuka
nagiye kuruhuka
nuko wagiye se ku kiyaga
kuri Tanganyika heza ubundi ko ndarya n'agakeke agafi noneho
nibyo
karambumuri abahe nimero
karambumuri ndakumvise
wakumvise nawe kandi tugasangiye
urakoze cyane nuko
noneho icyatumye mfata uno mwanya kugira nganire namwe nuko nabonye mubaza ngo ku Burundi no mu Rwanda ngo aho muherereye mbega se noneho hifashe gute kirere kimeze gute ndetse ngira ngo no mu bijyanye n'imibereho
yego ntase mu Burundi gusa no mu Rwanda ni hose hari abadukurikira ko baba bari ahantu hatandukanye niyo mpamvu tuba twifuza kugira ngo tubahe umwanya batange amakuru yaho baherereye
yego je rero mu Burundi aba mu mahanga ngomba kuvuga kuri ibijyanye no mu Burundi mu aka kanya aho maze ukwezi n'amahinga abiri ariho ndi ndabona ari igihugu gikekanye kimeze neza kirimo amahoro n'umutekano icyo nicyo cya mbere shingiro nyamukuru ku by'igihugu kigira kabiri umuntu aragenda ashatse arafungura ibyo ashatse ni ukuvuga ni igihugu ndetse nuhamagara ko n'abandi barundi boza baragira vacance iwabo kimeze neza cyane ego
waryohewe ubwo hagomba kuba hari ibintu wari ukumbuye niba wari umaze igihe kinini hanze
urabona nk'ibihugu tubamo kuronka umukeke isombe usanga ari ibintu bitaba byoroshye hakaba hari n'abandi nabo iyo bari wabwira ati oya mu Burundi biracika noneho nta mutekano nta mahoro ngira noneho hari mwagenda mwagira ibibazo nagomba ndababwire yuko ababwira ibyo bintu barababesha cyane barabesha abo Barundi bene wacu mu Burundi n'amahoro n'umutekano kandi noneho ngira murabona n'imero turiko turavuga naho je ntabwo ni nkoresha i Burundi nkoresha igihugu naje mbamo
ubwo ni WhatsApp urimo gukorera kuri WhatsApp
ndi kunkorera kuri WhatsApp ariko nagomba ndababwire ko igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa koko nicamata n'ubuki nk'uko bayivuga kuva kera none
ubwo rero n'abandi bazajya bajya mu biruhuko ahariho hose bazajye baduha nomero tubahamagare batuganirize twumve uko ubuzima bwifashe ubundi ubahagana hehe
bawa jemba kumusaka ni hombo ariko muri mwanya ndi bitanganika
wewe na pakaga igihugu cyo hanze ubamo
ni Sudani ya Majepu
Sudani ya Majepu nuko hari uwo twavuganye uri hariya muri Sudani yararimo kutubwira ko hari abantu bagira ibibazo bahura n'abasuma babiza amapikipiki n'ibintu nk'ibyo
ibyo ndabizi bimaze igihe ariko nibaza yuko naho leta ibiri kirabikoreraho kuko iyo basuma cyangwa se abajura uko babyita mu Kinyarwanda babaye benshi nibaza ko inzego z'umutekano nazo hagera igihe zikabifata nkuko ziheza gukingira abanyagihugu cyangwa se abaturage
kuzasubirayo ryari se
ndiko ndabitegura mu minsi ya vuba cyane
reka rero tukwifurize kugira ibiruhuko byiza
murakoze cyane kandi nanjye ndakunda radiyo y'igihugu ya Amerika kubera irafata umwanya igaha umuntu wese agashikiriza akari ku mutima nuko bari karabona abaherereye turabashyigikiye cyane
murakoze cyane
ko mufata ako kanya muka ikiganiro abantu bose mu bwisanzure
ni byiza igihe cyose bidushobokeye tuzajya tubikora
murakoze cyane
yego twakire noneho Bikorimana Desire turi kumwe
Muraho neza
Muraho muraho murahagana he mu karere ka Rutsiro mu Rwanda
mu Rwanda undi
yego yego nuko mumeze mute aho ngaho ubuzima bwifashe gute icyumweru cyagenze gute turimo tugiye kugisoza
icyumweru cyagenze neza ariko twebwe hano muri Rutsiro ni
ntabwo nkumvise neza byagenze gute
amakuru ariko mu gihe n'icyo cyose kiri ngo azuba ni kuba gifite ingero eta iko de police ingero iko tungwe
ntabwo ariho honyine ariko
kandi ya ni mu gihe ngo
baba sobanuriye impamvu
ari kuti fayango n'umwe n'abagize n'abafayango n'amasuku ni ariko niko naje bagufungira n'umwe n'abafatirira ko ari kuti ubiye ngo cyangwa se ari kandi bafungira yaba n'ishuri cyangwa n'abaga bagahura bagafunga batunguranye yego
ariko ibyo ibyashingiweho na ubwo wabibonaga
ibyo nabibona
nuko yenda byaba bitunguranye nk'uko bivuga ubwo nuko bahiriza nyine amabwiriza nta kundi
ariko nta kundi ubwo ariko ngo abantu be amasukuye ndetse n'amasukuye
urumva haba hari abantu babareberera bashobora babona ko yenda nk'iyo suku nke ishobora kuba yatera abantu indwara hari ibindi bibazo bishobora kuvuka urumva nyine amabwiriza agomba kubahirizwa igihe cyose
ubwo tugira ishuri ryawe kibyeyi wacu nayo ni ibyo twibuye
namwe se mwizihize umuganura
umugabo niwe twawijije inanga twawijije rwose tugutangira kuko twebwe twese muri rusange
imyaka yabashije kwera
ibirenze ibigori birenze amasaka areze ndetse n'ibirayi birenze iyo ngo natwe byose birenze
nuko mwabonye ibyo musangira n'ibyo musagura
byose ibyo dusangira n'ibyo dusanga rwose ntacyo dufite
nuko ni amahoro rwose niba mufite ibyo kurya mukabasha no gusagurira abatabifite yego amatora yagenze neza aho ngaho nuko ye hari ikindi wifuza kubwira abakunzi b'ijwi rya Amerika se mbere yuko tukurekura
nuko nyamukaye yifuza abantu twabaye mu karere ka Kirehe hari n'ibyo twa mu mutwe ya Demoseni n'abantu bose biri mu kirere mu karere ka Kayonza bamwe hano bacu mu birengero ndeza hariho baza ya Fili hendo yitwa kuri Kirehe se ndetse n'abantu b'i Rwanda
yego urakoze nawe tushimire n'abandi bose badukurikiye muri kiganiro hari abaduhaye telefone ariko ntizabasha gucamo bashobora kuba batari baziri hafi ariko turagushimiye cyane dushimira nabo bose bagiye batwandikira nk'uwitwa Celestin Hakizimana yatwandikiye ariko ntabwo telefone yaciyemo hari Matias Bigirimana hari twifatanye Jamas Janvier niyo nizeye Jafet Nsabiyumva Site Trinité Louis hakaba Pro Raba cyangwa Roba ati epimake chemirimana gi trésor jean de dieu innocent niringimana marque lautaro martinez bloc mugambira abo batubwiraga ko bwe nta telefone yari yaduhaye ariko yatubwiye ko bizihije umunsi w'umuganura aho haherereye hanyuma undi watwandikiye nawe ni kwizera Lucky Ahmad yatwavuganye nawe Kazimiri Siborurema n'abandi nta usomye amazina yabo ariko mwese tubifurije ibihe byiza abarimo kwizihiza umuganura namwe mugira ibihe byiza aho muherereye hose turabakunda mwari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika mugire ibihe byiza indirimbo rero tugiye gusorezaho ni ya Asha KID mukomeze rero kugira mukomeze kugira ibihe byiza mwumva iyo ndirimbo ibanogere ku buhanga bw'ibyuma nkuko nabibabwiye nari kumwe na Jumbe Hamza yarafatanije na Nadia Taha nge kuri mikoro mwumvaga Ndeugenia Mukankusi amahoro iwanyu no mubanye
Love's the angle, give me to a quack ball.